Mamino ina kasa kakanda langa niya wa matati hapa.
Growing Generation Exclusive to Zayd Hype Man.
Apanga beat ni costume. Oke chumwe me dance na pita. Fede denayo na lida. Medao ya puti na fina. Badi dance ya walungu na manje. Iliko ni andalama. Nika dance, nika dance kaka saka fe kandalama. Ni dance ya walungu ita. Ni dance ya wandalama. Nika dance, nika dance kaka saka fe kandalama. Ni dance ya walungu ita. Ni dance ya wandalama.
Wengati udipe drama ne stick to chimwemwe. Ni ya paize sifuwa ni kado zichola. Ise tima ifina chema zedi chikafola. Ana ni pozisa i dance ni munjari. So please osa vina ngati suponya mazari. Demoni faka dance, demoni bachita bodha. Bakupia fast monga ni bizi musodia. Bambi batira tini dance ya bayufwa. So leka bakupate baba broke no muswa. Uyesa noko shambirisha ya banobe. In fact is peta noko sana wanbobe. Dance ya walwandai Okechi mweme dance na pita Fede denayo na lida Medao ya puti na fina Badi dance ya walungu na manje Iliko ni andalama Nika dance, nika dance kaka saka fe kandalama Ni dance ya walungu ita Ni dance ya wandalama Nika dance, nika dance kaka saka fe kandalama Ni dance ya walungu ita Ni dance ya wandalama
Shake that ass so you are in a mojato. We drink big bombs, no chibuku. We all fry niggas. Show me your warrant. You talk shit. Unye na mali. Umenke tega ngwega. Mwinda vika mbombasa. Mwori nyonga jibu nejo. Nyonga nyamadona. Ndago soe la miolo tobelega. Aragana imu sana unengete. No short time. Galoga enda booking. DJ playback. Paga balili wagombwe mbwe.
Okechi mweme dance na pita. Fede denayo na lida. Medao ya puti na fina Badi dance ya walungu na manje Iliko ni andalama Nika dance, nika dance kaka saka fe kandalama Ni dance ya walungu ita Ni dance ya wandalama Nika dance, nika dance kaka saka fe kandalama Ni dance ya walungu ita Ni dance ya wandalama
Madugu jeba jabo yonda muma ya dina mukombole Mama wuzi munga ni kamba nyopole Na wagai besi vazi wa fakasone Osa virima ni kufina mu easy buwana Palasti mutae makizi buwana Uyesha nefya kulanga banobe In fact is peta nukushana one bobe Managers DJ J Master Chosen Jimmy Finger Try Z Monde Simubari Rams Diesel J Sharp J Smith MZ De Volcano Big ups to My Joe
Okechi mweme dance na pita Fede denayo na lida Medao ya puti na fina Badi dance ya walungu na manje Iliko ni andalama